Chubbs made me
Zenwalk.com.
Straight down.
I'm on a Batman.
The way it is, but I move.
I say so.
Kwa Jones tizaka ku usaka diabu inga endo parkinga Benz. Bachabzi kuleta change. Bandama sise kachibwenzi kwa mbosa ina cheki. Zaganga lako pa mwamba kupimbe lako fowama. Niziba aliko kumwamba no wanda sini mawala. Zaganga lako pa mwamba kupimbe lako fowama. Niziba aliko kumwamba no wanda sini mawala. Zaganga lako pa mwamba kuvipenda vindalama kujako jako vinyama vedo seka kuchitia uzaka tiolo mupamba kazi choma cheo kam ise tisunga ngaba one day zaka one breakfast isha one belly muka pan chiringa na bakanka seka ba chikanka meo iba lako banza soma tia ikaka swaka mbapa mtu story nindrap nikanonga zaka kamera panda monga kumfuwa chitia na panda ni asola ata kusakira bank viri genuine sivi matava usaka diapu inga endo parkinga Benz. Bachabzi kuleta change. Bandama sise kachibwenzi kwa mbosa ina cheki. Zaganga lako pa mwamba kupimbe lako fowama. Niziba aliko kumwamba no wanda sini mawala. Zaganga lako pa mwamba kupimbe lako fowama. Niziba aliko kumwamba no wanda sini mawala.
Kama sanga, siningele samumbwe na ene ni makonda tuntu bandiribe, kuhina koshutu, tontirutu kuholo jivu, kumaka haikweti kumutu singa resenta, kuyenda koku Amerika ine na wadata, pambampo na jitrapa hatunga zapuye bani usha, kufofu tika nishusha ngati raifi ninjuga, zishimu kemu ndine choka so mwanike
usaka diabu inga endo parkinga Benz. Bachabzi kuleta change. Bandama sise kachibwenzi kwa mbosa ina cheki. Zaganga lako pa mwamba kupimbe lako fowama. Niziba aliko kumwamba no wanda sini mawala. Zaganga lako pa mwamba kupimbe lako fowama. Niziba aliko kumwamba no wanda sini mawala.
Bia uno kolola, olo kufela mblono kolola. Mufaya usaleka kulola, pressure ikapaka ni maolola. The almighty ni mabirivamo, noti pangono ni mabirivamo. I wake up ndia bakuba nizimo, better than nothing yara kwa tesimo. One day ikesa Ferrari, ete na bimbe kukanye siri. Mzako zaka kujira tesikiri, dream nyandi ya kupepeka miri. Chabuku ni jenga sister, dimu jago sawona kusista.
Trapo hii.
Oh. Wachip through, zikombe na timbo. Bakache Dwe W.I.G. zone na chitu apa.
Bakache
Robi Toka, Wachi Glacius, Young Toka.
Bakache
King Kasa, Spalo, The Officials.
Bakache
D.S.E. Njimbe na Ghana.
Bakache make sure I got you. Did them know that we line it in.
Zenwap.com.